Namakuru ari gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko umuhanzi akaba n'umubyinnyi Danny Dora yaba yaravuye mu itsinda rya Moriox Kids akaba afunzwe, ikindi kandi akaba yaravuye mu ishuri.
Let me take it.
Listen.
Nibuga one day tujyangana n'ubuzima abanzi bacu badushinyagurira familia yose twabuzeho twerekera Imana yacu ikadufungurira inzira
sinze nubwo nasanze eyisitari fayinone bakugira friend
ejo bakagutanze
sinze nubwo nasanze eyisitari fayinone bakugira friend
Coste ngo mundo de pasange sha mundo de ni munyera ngo mumonde wala inurite bombe kungagira ngo mundo de pasange sha mundo de ni munyera ngo mumonde wala inurite Tufanyia kabisi baba ya bahetas Imagine mwari ya kufunja broke out Nzo zizanyo zese basikira shut down Hariko ndaje mbele ke kukujikunda Maraika mwari ndio nguanirira Iyee, abandeverera Jomu mwarira pyo sababji wanera Iyee, abandeverera Kutanze Seve nukwa na sande Is that fine No neba kujira friend Bara endu te Bakuga kona funge Nibi uwa mfunde tibi kwa nye Bakunzi wanye muze Tuchane like tukure yo darkness Bakuga kona funge Nibi uwa mfunde tibi kwa nye Bakunzi wanye muze Gerageza kose ngo mundo de Masange sha mundo de Nungira ngo mumonde Wala inurite bombe Kungagira ngo mundo de